na kuwa kamuli nonzi guliro mutimago gate na wete wachimanya dinali kusibako yogera bingi no sirika mutu funjogera nyo naenga mwecho chensaba mbero mulinzi wo nandi badde kusubiza yabirungi nendeka nayate mama nemerero kubanga bambi ndi muntu kuliriza nawe kwagala nebyokola mbyagala kumatira era mubanjo linambe kwagala nebyokola mbyagala kumatira era mubanjo linambe wesimi onyirira ate nkulaba okgenda ulabiko nzalawa ndabye nnyo njagala nkulabe otudde oli wali onyumirwa ebyensi ontadde mu kkomera ontadde wafunda atojjewo ettaala naza gwaki gwe mwana w'omuntu anansomesa ebyensi ate nkulaba ogenda sasira kwagala nebyokola mbyagala kumatira era mubanjo linambe kwagala nebyokola mbyagala kumatira era mubanjo linambe kulabako bulabi nensanyuka mumutima munze nenchamuka ate nga bambi tokimanyi nkwagala sanyu lya maaso gange lwaki tompa ku buddebo mbeeko nange ekyenkolawo nfuna emirembe kyemmanyi neeyo gyobeera sinakindi gyoyitira boona maama wabaleka mu bulungi oli wala wuliriza naawe kwagala nebyokola mbyagala kumatira era mubanjo linambe kwagala nebyokola mbyagala kumatira era mubanjo linambe